emnyakeni emithathe yedlule ngashiya ekhaya ngiyozama enyuvesi mama enginika umthoba nhliziyo yelinesi ubaba engivikela ngathi wakhe police station nafunda kwase kwalunga egcineni ngasuza imyezane ngibongiseni degree complete student central wamfezu degree complete uyazi wabona Mama bomthandazo next thing is sewuya hlatshelelwa kyakhulewa wozani kuye babizwe bonke abantu mabese kuye ngingena esiguqweni konke kulungile phumela yona mihle
Graduated,
oh, I need one to say, oh, I need, yeah. Senior Grader, oh, graduated,
fuck you.